JazzyMidunda.com. Gang, 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 gang. Gang, lama, gang, gang.
I just come to bed.
Nampenda, mpenda. Msichana mmoja. Nae, ananipenda. Japokuwa sina pesa. Nampenda, mpenda. Msichana mmoja. Nae, ananipenda. Japokuwa mieka wela. Amenikubali mimsela, kawakacha matozi, ajajali kwetu ni mbagala, kazi yangu sadali, na amekubali kubadela, kisa muuni sinaela, siku nikipata utavashela, waso kupenda utawakela, baby basi, nivumilie, muuni ninafosi, baby basi, nivumilie, ipo siku nitapata, baby basi, nivumilie, muuni ninafosi, baby basi, nivumilie, ipo siku nitapata.
Maria, Maria,
amempenda sadari.
Maria, Maria,
amempenda muuni.
Maria, Maria,
ataki tena masaki. Unatembea na roho yangu, tamba na moyo wangu. Sura yako mapambo mboni zangu. Uwepo wako wagamilisha maisha yangu, wewe. Maradhi, maradhi ya mapenzi shapona. Pale mbali, mbali na wewe najiona. Wewe ndo langu tuna.
Maria, Maria,
kwako nikiugua napona.
Maria, Maria,
baby, nivumilie, muuni ninafosi, baby basi, nivumilie, ipo siku nitapata, baby basi, nivumilie, muuni ninafosi, baby basi, nivumilie, ipo siku nitapata.
JazzyMidunda.com.